Remember where you got it first. www.djericom.com.
Manyiti wendi vera na veyo kuwele ngabani numeriza okuyike byenseno manyeta wanya atinga nungi kujitekera ebisingo hungi terichigana katino wenda vichisera change chichino chikwa unkulekere vyo ninjagala sematimba kuyambe yambe ngapita mulu imba kutende kensi erandu tade kurutambi rwange alivero mukuzaru terekinga na wevoli kulaba luku kwase olivero mugezo olivitekera cheva mbikamba mugurumi vona kubanga nchira vinga vya kuyamba kwe mwana wangi kwe musai wangi kwe musika wangi sagaluta wane kwe mwana wangi kwe musai wangi kwe musika wangi sagalubone vone. Seno jolaba, neto roveri nga na mozika No kwebonga, sirime bibi nkumu Kale nkumu nyone biru jopifuna Semo tawana mwana wange chendaba Abantu kuyamba vila kamwesigwa Kuvuli mutu, no kufuwango kukola na chochi yamba No taloza kufunanga tutawana Kufunanga chansi sebo somanyo Ikala moteri mbawe chitegira Kale no kusoma kuliva kugani Mama keza mazari gaga yamba Zishita usaso machitirite Na yewe mfirite langa wewo Ohanga mufumo kuboli chintu Toki sanga ndwa decho shabuliomu Noko giri shifuru mechiri kumoyo Noke yanga chikozo mwachundiringa Mwana wangi, kwe musai wangi Kwe musika wangi, sagaru tawani Kwe mwana wangi, kwe musai wangi Kwe musika wangi, sagaru vone vone Moyezo kumboza kubana banga babiri webati Rwachio no kwenda wanya kubanga dana Ya mukazi watu webibye sivizi unyo Zenda banga vyangu kastari kumbirwa Na atera mutia yeshu shimumana Tiwali bakabuza adeno mukoza Chemu falasi na kuyenja gala mumpulize Gamutu mutege kuwa ikebio mumaka Gala mumpulize Gamutu motege fuwa ikebi omumaka Nijari fumbiveri balipa kuchitiba Watine firata na yesu matimba Masacha watu voliruno kuranga Gebi suhu bituka isisoka ninyoko Walumbe wa mtu ala usikale buswa Posine manyukuri na yate chizibu Mechivanga chikete ukumanga masacha Noche nalilaweka boli masacha Nimunanyoko mkwasa watimu kuruo Neto mfuganga kumuyambako Mubizivu yona jali bafumbidwa Ale mekuchulaze kwe mwana wangi Kwe musai kwange, kwe musika wange Saga lutawani kwe mwana wangi Kwe musai kwange, kwe musika wange Saga lubone bone Wali wovye tulaba na maso gaffe nibyo byetufuna Nabiva mu moyo wali wovye tulaba na maso gaffe nibyo byetufuna Nabiva mu moyo mwana wangerikani Wikendereze birowoozo by'obulimba Tebikwesitta zanga kiseera kirituuka N'obasima k'omu nanze ne nnyoko Tubadde ku nsi naye amaka agasinga Munnange tegateeka ebizibu biba nkumu Ebikasundasunda ekisinga obukulu Ebigambo gambe biva buli ludda Nga baagala okubasuula baliraana okusanyuka Ng'eri wammwe muyomboozi banga omutima Tokubanga mukadde wange ate n'okuwasa Osooka kusiganga kubanga mwana wange Tabakyala bantawaanya n'okutuuka okukoma Nga noonya kaaterera ng'endwadde nkutte Nengumira ku nnyoko oyo obanga mwesimwa Mu bufumbo bamwe tulaganga omukazi Tyalina mujja wadde kyevambigamba Obulumi bwonna kubanga nkirabye Byebigenda okukuyamba kwe mwana wange Kwe musaayi gwange kwe musika wange Saagala otawaane kwe mwana wange Kwe musaayi gwange kwe musika wange Saagala obonebone Kunoonya ensimbi si kintu kyangu Kubanga tomanya nekyolibeera Oyinza okukola kwenofuma nnyo Naye n'osasula ekyo ekitasaanye N'olaba yona atakola nga yateredde Sentano kanoke n'asoonoona Olaba ng'akwebyo sebo obumanga Obukakko obwaffe buli musaayi Buli muli awo nga totegedde Abantu omwavu vuga kapyata N'okukeera okufuna si kirungi nnyo Ate ku eri ne zikuggwako Obanga mulungi omuntu asaga Ataasibanga busungu bwa ku mwoyo N'okutyanga abakulu abakusinga Obuba wange ekitiibwa ekiba kyamu Ssaako okusonyiwa yakusomesa Nange kitaawe n'obwekubadde Kyenva mbigamba mu bulumi bwonna Kubanga nkirabye bijja kuyamba gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange Saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange Saagala obonebone gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange Saagala otawaane gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange Saagala obonebone gwe mwana wange Sai kwangi, kumusika wangi, sagaru tawani
Remember where you got it first. www.djericom.com